obudde wayita gwe nsinga okumanya ekkubo lyaziba uyende kuwulira laba omutima n'amenya gwe nsinga okumanya ekkubo lyaziba a big blow no a regret mulongo wange change your ways yeah yeah we can coordinate ensobi zibawo change your ways manya togenda kwejusa yama African juju kulaba mu future eno love mashua manya togenda kwejusa yama African juju kulaba mu future eno love mashua oba mukwano ngolina ya kasimu mkubira
mkubira mo
oba chimanyi chempulira choli nzirira
nzirira mo baby
oba mukwano ngolina ya kasimu mkubira
mkubira
mo oba chimanyi chempulira choli nzirira
nzirira mo baby
yukira ye kwe ya linga sibia muma komera ma baby Nibantu lugunya, nibanku bachi woku laku bagwe Katinzi zenku sange, uomu kwano simanyi obanku kambetia Zeno mutima gunuma, njangu twesi sinka nuponye chuvalo Eno love keka zanyo, paku sikwizi tonkuba mukongo Mulavu temu wakatengo, uomu kwano jira tukumbenga balongo, no Manya togenda kwejusa You're my African queen Manya togenda kwejusa You're my everything juju Kulaba mu future You're my African queen Oba mukwano ngolina ya kasimu nkubira
Nkubira
mo Oba chimanyi chempulira choli nzirira
Nzirira mo baby
Oba mukwano ngolina ya Kasimu mkubira
Mkubira
kwa Oba chimanyi chempulira choli nzirira
Nzirira mo baby
Romeo, of course
Manya togenda kwejusa Yama African juju Kulaba mu future Eno love mashua Manya togenda kwejusa Yama African juju Kulaba mu future Eno love mashua Katinzi zenku sange Uomu kwano simanyi obanku gambetia Zeno mutima gunuma Ijangu twesi sinka nuponye chuvalo Eno love keka zanyo Paku sikwizi tonkuba mukongo Mulavu temu wakatengo Uomu kwano jira tukumbenga balongo No Oba mukwano ngolina ya kasimu mkubira
Mkubira
mo Oba chimanyi chempulira choli nzirira
Nzirira mo baby
Oba mukwano ngolina ya kasimu mkubira
Mkubira
mo Oba chimanyi chempulira choli nzirira
Nzirira mo baby